Isithombe sesithathu. UJakobe noLabani. UJakobe waqhubeka nokukhohlisa abanye, kodwa kwesinye isikhathi nabo babemkhohlisa. UJakobe wahamba wayosebenzela umalume wakhe uLabani. Wayefuna ukushada nendodakazi kaLabani encane, uRachel. Walobola ngokusebenza iminyaka eyisikhombisa kuLabani. Ngakho-ke uLabani wamkhohlisa uJakobe ukuze ashade indodakazi endala kuqala. ULabani wenza uJakobe ukuba asebenze eminye iminyaka eyisikhombisa ukulobola uRachel. UJakobe wamkhohlisa uLabani, wazuza zonke izilwane okanye imfuyo kaLabani. Ngakho-ke uNkulunkulu wathi kuJakobe, "Phindela ezweni loyihlo nasezihlobeni zakho, mina Nkulunkulu wakho ngoba nawe."